abali kuri ya mwangweko kubanga esawa litujireko aba ila sobiro kugolola please wayo kwedanchi kanga atano tuida kubanga tuwa mchiko chino era tituida kusigala chenda icho katona ida tuyamba katenda ida kuyamba once again nendo kwebazolo kuida abasumba baife mwebale nendo kwebaza abasumba abasobwe okukunganya kucheba kunganya roku wagiro mukolo guno no lukungana luno mwebalire irana mukama kibabalire singate kuwayo kukwaimwe ebintu ebintu byantambwire nga bwe biri tambula so twende okwebaza mukwire kwa basumba engalo kubanga bakoze omulimu gw'amaanyi okubanga basapootinga olukungana luno tujja kukoma olwaido tulale tulikusuubira nti twatusundike paka lwakutaano aye katwikirize endagaano gye twakola ku posters ne ku birango tugitambuliremu
amiini
era ndikwikiriza nti tulikujja kukola olukungana olw'okusomosebwa n'okusaba nga tusabiramu beebyo byetweze katonda atubiikula amaiso atuwe n'amaani okukola bye batusomeisa yesu yebazibwe bayibuli ekuba nti be a doer of the word not a hearer bangi mujja kutambula nga hee bana twawulire ebifa ku uganda hee twawulire nga ebigambo bingi bana twazibuyibwa amaiso aye nga what are you doing about it? Yes, you must be. Yeah, try not to make which to call. Kurei Gwanga Lyeife, Uganda. Amina. So, tuida kubanga tuba tusaku. Oluna kuna nabali, omwezi kuna nabali. Mazo kogera no mutume. Aikiriza, okwira. Bameka bachisanuke. Bachi alabo nkana basanuke. Nga tuliye ku miza ya basada. Ekikulu kyene kiri nti abanene bali kati banaye district chairperson ali awo. Bobasi yazibona febona bali. Bishop Steven yena mwene kwano amaze yatambula kumbo. Bona bona baliwo. So tujja kukola olukungana olw'okusaba. Yesu yebazibwe. Amen. Zena anenda kusaba kwe sawa mu sawa nambaye nga kigambo kiku ekyawandikibwa nga mutume witness. Nenda oba binaba mu competition I don't care. Amen. Era ndi kujja kwesiba ku Bible. Ana ajja okwira yakati aye bana ninganoye nani. Amina. Yesu yebazibwe. Emizi mujalana jiwulya kigambo busoga jachuka lwa kigambo amina esala letu baire nga tutakayo obutaka yenkalu eno lijafu mukadigolole Yesu yebazibwe. Tusalire esala edizitowa lijenga like a bomb amina tubone kabila abasiramu balira okutwera gram mulina eryani mubazimba misigiti tujja kuzimba ekanisa ya Kristo mubugiri wano mulina eryani kati wena tujja nobyogera nze ndi nawe buyinza omutume nsobola okukyogera era ezira ajja kuunoonya amina wena tujja nokobotirena mwabasira muzimba mutya baidakubaiwe agamafuta tebagakuwangaku amina amen. So tuyikiriza katonda ajja kula omulimu gwaki ogwamaani babayaali banabya bobuli beteketeka okupaakinga amiina buli aba baire babuulira enjiri enfere ne baida ne begaita mu bugiri wano nga mubineye batusikamu beteketeke bana tirimu obuulizi wanako lwaki tugaita nga lwalala tukube nga twaniriza omusada wa katonda
Yes, Kristo yebazibwe nnyo baana ba Katonda.
Praise Jesus much, children of God.
Welcome
back from the physical lunch.
Olidde bulungi.
Have you eaten well?
Kakati weetegere tweyongere artist.
Now prepare
to be
50 minutes.
Gatukola obulungi. Yes,
yebazibwe.
Praise Jesus much.
You welcome back, your brethren.
Era omwagalize ebisinga.
Wish them the best.
Ebiveri Katonda
obulamu. Which come from the living God.
Katonda kitaffe omwana omuntu.
God the Father, Son, and the
Holy Spirit. Magalize ebisinga obulungi.
Wish them the best.
Niwandi yagaliza.
Those you would have wished yourself.
Niwe omwagalize ebisinga.
What you wish them the exact.
Mugambe kitaffe akuwe ebisinga
obulungi. Tell them the Father give you the best.
In the name of
the Lord Jesus.
Yes, you have been
praise you. Jesus much. We thank God
for the
pastors that are still filled here
that
they can uphold me in this side.
Yes,
praise Jesus much.
You've
been there, uphold me.
You've
been in the field all
along.
You direct where we pass.
Yes,
praise Jesus much.
But
when you pass with the one used to the way, if you don't pass there, it's not easy. Now we need them, our pastors, to stand with us in this age.
Hallelujah.
Hallelujah. These were the brethren. Let's stand together
and
fulfill the call on this nation that God's been speaking of for a
yes,
long time.
Yes,
praise Jesus much.
We
had much to learn and to get to know.
Yes,
praise Jesus much. But the problem we found ourselves time. We began late. We had winded up the call.
Passed
through it, we didn't finish, we broke it yesterday.
Been
on the covenant.
We
ran quick through it.
We
were meant to head on to the glory of God in Uganda.
But
it would be thrilling not to study of the destiny of
this call.
How are things to end up? This call holds a destiny. And there are also signs which you are shown which will be prevailing. For fulfilling the call on Uganda, for the coming back of Jesus. And it appears like,
yes,
praise Jesus
much.
I want us to start with the destiny and the signs. Tomorrow we come out of here, begin the journey of heaven.
It
holds like five subtopics, those we can briefly handle,
not
giving you a detail of them all. Now it will need us come early.
Let
me explain you of the spiritual transports, the seven spirits, why the journey was moved in the Bible, why it was revealed in Uganda. Our home is in heaven.
Yes, you have a
praise Jesus much.
And then
we see how many heavens are there.
Yes, you have a
praise Jesus much. And what is in those heavens? But you'll use your time and come early.
Yes, you have a
praise Jesus
much.
Now let's the destiny of our call.
Destiny
over destiny.
The
end of our call. The destiny of the call of the nation Uganda on behalf of other nations, where there is preparing all nations for the coming back of Jesus Christ and the end of the ages. And we resume preach the gospel of the kingdom of God and the righteousness into the kingdom of heaven. Praise Jesus much. I have said this. We are studying of the destiny, the destiny of our call, the destiny of this call.
Yes, you must
praise Jesus much on behalf of other nations to prepare all the nations for the coming back of Jesus Christ and the end of the ages. And we resume preaching the gospel of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven as they began in Israel.
Yes, you must
praise Jesus much. We need in a moment like this to resume to to understand Romans
9.
That Israel in their call,
destiny yawe,
their destiny,
yali mukuteka teka mazaliwa ga mukama wa Yesu Kristo munsi,
preparing the birth of the Lord Jesus Christ on earth,
ate nokugena maso kutunula mbionono byafe,
move on, redeem us from our sins. But as we too we call,
tulina destiny yo kuitwa,
have a destiny of this call. Where are we looking to? Where are we
focusing?
As we learn all and we've skipped some. What did you go in your head? Where you hold where we end. What are we looking to?
Yes, Jesus.
Praise Jesus much.
So God told them Barumi Suriya Muna Suriya Muna.
In the Romans 9, from verse 4 to 5, and he speaks like this. Let's read from verse 1.
Abalumi Esure Yomenda Urinyori Soka.
Romans chapter 9 from verse 1.
Njogera mazima mu Kristu Sirimba. Umoyo gwange ngagunte gereza mumoyo omutukufu. Nganina ennaku nyingi. No kurumwa okutamala mu mutima gwange. Onyolo okusatu. Kubanga najagadde nze mwene okukolimirwa Kristu olw'abaganda bange abekika kyange mu mubiri. Olwokuna be Bayisirayiri abaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuteekerwa amateeka n'okuweereza Katonda n'ebyasuubizibwa. Olwokutaano abaalina bajjajja abo era omwava Kristu mu mubiri afuga byonna Katonda atenderezebwa emirembe gyonna. Amina.
Yes, you was with
praise Jesus much.
Destiny yekwanga era Israel mu kuyitibwa kwayo.
The destiny of Israel in their call.
Okuva kutondwa kwa
guru. Right from creation of heaven and earth.
Wadenga bawe bwendagano n'ebyasubizibwa.
Even though they were given the covenant and the promises.
Enjili yonanga byabawe.
And all the gospel as it was given.
Balinga kirina komekerezanga.
Had to end when the son is born on the world to redeem the sinners from their sins.
Yes, you must win.
Praise Jesus much.
That's
why after Jesus was born in Israel, the mission of Israel ended there. The apostles moved out into Rome. They went to the Gentiles. After salvation fell in Rome, they went to England.
It was
known as Protestantism.
When
salvation fell there, they entered America. But at the end of it all, come back, say that Africa.
Uganda,
but
Africa.
Uganda, part of Africa. You're given this work.
Yes, you have
been. Praise Jesus much.
So,
now we too, we have a destiny like that.
Imagine
the Isaiah 19 verse 1. He speaks saying this.
Isaiah, esura ya 19, olunyiriro olusoka.
Isaiah 19 from verse 1.
Omugugu gwa Misiri, laba. Mukama yebagadde ku kire ekiyita amangu najja mu Misiri. Ebifaananyi by'Emisiri birinyenyezebwa mu maaso ge. N'omutima gwa Misiri gulisaanuuka mu yo wakati. Onyolo okubiri. Era ndirwanya Abamisiri n'Abamisiri era balirwana buli muntu ne muganda we na buli muntu ne mulirwanwa we.
Yes, you must be
praised. Amen. Jesus
much. Laba mukama yebagadde ku kire.
See, God rides on the cloud.
Chita amangu.
A swift cloud.
Gajja emisiri.
Coming to Egypt.
Era n'omutima gye misiri girisaanuuka.
Even the hearts of the Egyptians will melt.
Wabula akabonero akokubiri nga tunaba kunnyonnyola.
Second sign before we explain.
Agamba nti alirwanya Abamisiri n'Abamisiri.
Will cause Egyptian fight with Egyptian.
Buli gwanga lirwana n'eggwanga mu Africa.
Egyptian fight with another in Africa.
Naye ate jjukira Mateyo 2:4.
Remember Matthew 24.
Akamu kabonero akalaga okuddako.
One of the
amawanga gali bagalwana.
Coming, nations will be fighting.
Wanji?
Are we together?
Amawanga gali bagakola
ki? Nations will be fighting.
Obwakabaka nga bulwanisa obwaki?
Don't fight another.
Akabonero ako njagala okwegendereza.
What you look to that sign?
Wannawe ngenda otuuka nkwasaganya obubonero obwalagibwa okuyitibwa kwaffe nga kutuukirira.
And I will mark signs which show our call.
Ate ng'obubonero bwe bumu.
And the same sign.
Kugenda mu maaso n'okulaga okudda kwa Mukama waffe Yesu.
We want to show the coming back of Jesus.
Ng'ali ku kiri ekiyita amangu.
As it is on a swift cloud.
Nga fokasinze Misiri.
Focusing in Egypt.
Oba Africa.
Or Africa.
Naddala ekkula lya Africa Uganda.
The part of Africa.
Yagamba.
He says.
Nti kino kye kimu ku by'ejjokulabirako.
Is what you will see from.
Bajja kuba balwanagana.
They will be fighting each other.
Sudan,
Sudan,
ngabalwanagana ba Sudan na ba Sudan,
North and the South will fight.
Ndoza entire zibadde mu Africa na kuzino.
Wars in Africa.
Sikenze si mu mulamu
kwa kati. That wave is getting silent these days.
Eh? Yes, you have a spirit.
Praise Jesus.
You
read Matthew 24:3-4.
So
the kingdom will be fighting another in his coming
back.
Signs which show his coming back.
But
what I look most to, that he did his rising on his fifth cloud, and
is
coming to Egypt, or in the present day Africa, mostly Uganda part of Africa, and he focuses there. Seen in our call and the covenant. But the intention in that
Uganda,
Uganda to be the chief bride.
Among
brides is coming back.
As we take our
prepare the fellow brides.
Yes, you must
praise Jesus much for his coming. For when he speaks, from the Revelation, Revelation 22:17, he says like this. Revelation 22:17.
Naye awulira ayogere nti jangu. Naye alina ennyonta ajje. Ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa.
Buliza bulungi.
Era omwoyo n'omugole boogera nti jangu. Naye awulira ayogere nti jangu. Naye alina ennyonta ajje ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa.
Okusaba tulidde mu Isaiah
19:1.
Ti Mukama yebagadde ku
kirengajjaekitegeddeko
nti Mukama kituufu kudda kwajjira ku
kirinaye
yali afukasinze nnyo Africa.
He focused much to Africa. The part of Africa. Revelation 22:17. He says the Holy Spirit himself.
Together
with the bride of Jesus the church. They say that come. And the one who hears. They do say come.
Yes,
praise Jesus.
Verse 20.
He says this. Revelation 22:20.
Ategeza bino ayogera nti. Weewaawo njijja mangu. Amina. Jangu Mukama waffe Yesu.
Yes, you must
praise Jesus much.
Ategeza bino Mukama
waffe. The one who testify this is Jesus.
Agamba ati si jamangu.
He said, I'm coming quick.
Yes, you must
praise Jesus much.
Naye n'omwoyo mutukuvu kungali mutume yukana yagamba.
Holy Spirit and Apostle John said,
Jangu ayi Mukama.
You come, O Lord.
Yes, you must
praise Jesus much.
Naye Mukama waffe ngajja.
But as the Lord is coming,
ani ategeka bannaffe?
Who prepares the others
Monsi
in the entire world?
When
we reached the kingdom of heaven,
the
Lord Jesus explained
right
from the Father,
and
the Holy Spirit knows of it,
that
the destiny of this call, which is on the nation Uganda, the covenant, it's the becoming the chief bride.
You
care his brides, his churches in the world, that Uganda
will
be the chief bride.
Please
come, O Lord.
Come
for your church.
Even coming
to pick it.
You must have
prepared yourself and will prepare
yourself.
Yes, Jesus is coming back.
But
who has involved in preparing for his coming? Prepare those who will be found.
Jesus
is given prepare for his birth.
But
destiny of our
calling.
Ask you now, God called you. Called us with one mission. Prepare ourselves and prepare other nations
for the
coming back of Jesus.
And
resume preach gospel of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven.
Yes, yes,
praise Jesus.
We
know very well.
When fixed
in Isaiah 19:1. God rides right on the cloud to Egypt. We understood Egypt.
Yamanyanga
Africa.
We said Africa today.
It's the present day Africa.
Chovura bati yawandi kibwa mbaibuli
nti yeba kato
kuchirenga jamu Afrika.
That writes the cloud to Africa.
Wanga mbiro biyama na Isaiah.
For in the time of Isaiah. Yadibate
Africa.
What is Africa today?
Baji itanga Misri.
It was called Egypt.
Na yeye chitu yambu teke ina mwangu.
Helps us realize.
Mugabuli chira kutuwa yogeri deko.
The river Nile we spoke of.
Watula zobo nirubo kuitibu
hapa. That short signs of our call.
So mkubikuru esura esoko nilomusa.
Now in Revelations 1:7.
Agamba.
He says.
Katusome yotu nili.
Let's read it there we hear.
Okubikuliwa esura esooka olinnya olw'omusanvu.
Revelations chapter 1 verse 7.
Laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba n'abo abamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birikubira ebiwoobe. Wewao, amina.
Yes, you must praise
amina.
Jesus
much.
Lava ajanebile.
See, he comes with the clouds.
Ama tuwa wido misaye.
As we
had.
Isaiah 19:1. He's on the swift cloud.
Na yate kubikulido sule soko yonu msabu.
Revelations 1:7 he says.
Lava ajanebile.
See, he comes with the clouds.
Elabu liriso lirimulaba.
Every eye will see him.
Elabu kabye sina hama wanga.
All nations everywhere will wail.
Ichu tuchimanyi mataya bila
kujenda mwenye chuo kwa 24 speaks it again.
Ulani mmoja na paka asatu
mwenye 9:31.
Yes, you have seen
it. Praise Jesus.
Na yeye unaokuwanda buli diso ni noko mara.
Because every eye has to see him.
Wali wakwanga diro nde dua.
There is a nation chosen.
Elali yayo kila kenyo.
And that speaks of most.
Mwona bia uli mubaibuli.
In prophecy in the Bible.
History of Moses.
History of the world.
Mwona bia ufuruma.
In prophecy released.
Kwanga nje na kabeka taka bafuruma bila
bia. Just joined on you.
Bia nabo na tuka mbwa kapa wongulu yaga.
When I reach the kingdom of heaven, he said.
Ekwanga Uganda.
Nation Uganda.
Nice, nechigende.
Called it with a purpose.
Or a destiny.
Or the destiny.
Enkome kuruzi yoku iti
woko. The end of that
Bari world. Bari nukunde kira manga kuna.
Prepare for me all nations.
Na nkoma u.
As I come back.
Nga wateka yomu omuntu. Agwani dokuteka teko mkora kuno kuwasimu.
Someone to prepare a bride to be married.
Wakwante kanisa mkore waka kwa Yesu.
Because he is the bride of Jesus.
Na ye atatewo aizo kutake kwa mkore.
Put there the one to prepare the bride.
Yes, you must
praise Jesus Christ.
Simuli mungu wafe.
Now it's our work.
Nge guangiri chitwele ya rambi
kumogurunji. Called and marked well.
Ukumanya destiny yoku iti wakuru.
Know the destiny of this call.
Tukome kereza tutia omuli mkuro.
How do we end this work?
Chitakeza ngo weleza katunda.
It's as you serve God.
Nga Uganda.
As Uganda.
Kwa mkwano kwa Uganda.
As a friend of Uganda.
Manya chitu chimbwe ndi basimaza kuteke kabantu wa kuda kwa Yesu. Basina mara mulimu.
I've not prepared people for the coming of Jesus. I've not finished the work.
Hizo kubulira hizo kula byonna
bichi. We preach to everything.
Hebu utali tunda kanisa itaina bana ni wakuba dolo.
Never create a church without spot nor wrinkle.
Bana yoje agenda kudu kuno na mugore kwa yogera
comes back for the bride speaks of.
So nga Uganda.
As Uganda.
Tuwe kwa mission yeye.
Given that mission.
Yes, you must
praise Jesus.
This is the mission he has given. This
is well finished. His mission well.
Mwana yazali.
The son was born.
Tuwa mutegira.
Understood him.
Tumubuli tuwa.
Preached him unto us.
Na yemu ka mchira chini choro vanyo.
But in this latter day.
Ata Uganda wele tuwa mwini 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 mwini.
Given another big role.
Kutege kama nafri.
Preparing our prevalence in the world.
Wakuda kwa mkama
afi. For the coming back of Jesus.
Na yengeli yoke yokuwa tegika.
But the only way to prepare them.
Mwini nejiri wakabaka wakatonda.
Gospel of the kingdom of God.
Obutoki nifu.
And the righteousness. In the kingdom of heaven.
Ali yokewa fuke kanisa itaina bada.
That they come to be a
spiritual. Na wakuba dogo urufu njira.
Not a wrinkle.
Yon natu minonya tutugani.
We seek for them who need.
Peta agebi ama
gira. We need the miracles.
Na yengam suka mnonyo wakabaka wakatonda.
And he said for seek the kingdom of God. And the righteousness.
Ya mwakari bi ama gira mbiba
ungereko. One big miracle I will add them.
Webiri,
they are there.
Katonda ina ina magirubia wunji. Kumi na kumi.
Has thousands of amazing.
Ebru tuleme wakutunulile chigende iru.
If we fail to look to the
heavenly. Ina magirubia ngavitere.
He too keeps his miracles.
Yes, you have seen.
Praise Jesus.
So tuloze kumsonge.
Let's think of that issue.
Yes, you have seen.
Praise Jesus, man.
Tuchimanyi burunji.
We know very well.
Tetuliba mchizikiza.
We are not of darkness.
Tuluna kuruno.
That this day.
Mukenda tugu akobo will
fall just on us.
Fabana ba katonda.
Children of God.
Tuliba na ba amasara.
We are children of the light.
Yes, you have seen.
Praise Jesus, man.
Siwe wao.
Is it not that?
E kanisa ya katonda mwisi.
The church of God in the entire world.
Iteke tuwa kubeda mumusano guwa kumanya.
Might be in the light of knowledge.
Unakuru wa mkama liwodi.
The day of the Lord when it's happened.
Wele wangati utege.
If it's not known that it's Saturday. If it's not that this year. At least you've realized the signs. As the church.
That's
a work given Uganda.
To lead
others to do this work.
Not Uganda alone
we shall do it.
But
given us to lead in it. As we made that
covenant.
Standing for God. When you read the Thessalonians. First Thessalonians.
Esura ya kutana.
Chapter 5. onyolisoka from verse 1
okutogera dakulu okutano
and to 5
Batasolonika ekisoke sura yokutano onyolisoka
first Thessalonians chapter 5 from verse 1
naye ebyentuko nebiro aboluganda temwetaga kubiwandikirwa kubanga onyolokubi kubanga mweka mumanyide ddala ngolunaku lwa mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo
olulidde bulungi batisaloniki ekisooka sula
yakutaanti
naye abooluganda
ebyebiro
n'ebiseera
ebyokudda
kwa mukama waffe
yesu
tekyetaagaza
okubiwandiikira
kubanga mumanyidde ddala mwennyini nti olunaku lwa mukama lujja ng'omubbi mu kiro sigamba nti agamba lugenda kujja mu kiro nga buzibye wabula ekiro ekyekizikiza ekyobutamanya
tagenda
kujja kiro omusajja kutuukawo saa mukaaga ogw'omusana
mukaaga
gwa misana ye mukujja
kwajja
saawa mukaaga kuba bayibuli egamba enjuba erirekayo
okwakitegeeza
ajja kujja
eyaganaye
bwagamba tona kulujjanga omubbe mu kiro
kugenda
kujja tebamanyi ekizikiza kiri eky'obutamanya nga kibakutte abalowooza mirembe naye nga teri mirembe abalowooza tuvuga amamotoka tubeere mu nnyonyi nga olunaku bwe lusembera tebeetereeziza kati buli bagamba nti olunaku olwo lujja mu kiro ng'omubbi tulowooza nti mukama waffe yesu agenda kujja kiro
okusira
kubonera obulaga okujja kwe
bulaga
nti ajja kujja enjuba eyaka
ezikira erikira n'ogwasa
n'omwezi tegulya
n'emmunyenyereziya
naye ye mukujja kwe ebiro bino
ebyekizikiza
ng'omubbi mu kiro abatategeeza kiro kino
ekikutte
ekiro eky'obutamanya
kinakyogerako
bw'ati
nga
sinaba kumalayo wano
mbatesaloniasooka
ennyonyoleko katono ku kiro
ekyo
otegeere ku kiro ekyo
mu
bakoliiso ekyokubira essula yakuna onyolwokuna okugenda ku lwomukulu
abakolinso ekyokubiri essula eyokuna onyolwokuna katonda ow'emirembe gino be yaziba amaaso ag'amagezi gaabwe abatakkiriza omusana gw'enjiri ey'ekitiibwa eya kristu oyo kyekifaananyi kya katonda gulemenga okubaakira onyolwokutaano kubanga tetwebuulira ffekka wabula kristu yesu nga ye mukama waffe naffe nga tuli baddu bannammwe ku lwa yesu
yesu yebazibwe bakoliiso ekyokubira essula
neyokunaagambye
nti katonda w'emirembe
gino
eyaziba amaaso g'amagezi sigala ag'omubiri ng'amaaso g'amagezi gaabwe
gaziba
obutakkiriza musana guno ogw'enjiri
okubaakirakitegeeza
munda mu bo balinamu ekizikiza
ekyobutamanya
kati ebiro ebyo byayogeddeko olunaku lwa mukama lulijja ng'omubbi mu kiro sigandi bujja kuba buzibe olunaku lutuuke nedda mu kiro ekyobutamanya ekizikiza ekyobutamanya kaba tusomere olunya olw'omukaaga
bakolinso ekyokubira essula eyokuna
onyolwomukaaga
kubanga katonda ye yayogera nti omusana gulyaka mu kizikiza eyayaka mu mitima gyaffe okuleeta omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya katonda mu maaso ga yesu kristu
yesu yebazibukubanga katonda yalagira omusana
gwake
mu kizikiza n'omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya kristu
mu
maaso ga katonda
yesu
yebazibukati ekizikiza ekyo kyebakugambako nti olunaku lwa mukama lujjanga omubbi mu kiro siga nti bajja kuba beebase wabula ekiro kiri eky'obutamanya kati bwe natuuka mu bwakabaka bw'omuggulu katonda nga
yagamba
ffe tulina okuyamba abaana bakatonda mu nsi
yonna
okuva mu kizikiza ekyobutamanya lunaku lwa mukama n'obubonero bwabwo yesu
yebazibwabafune
omusana ogw'okumanya nga bwe tugenda mu maaso n'okubategeka olunaku luno buleme okubagwako ng'omubbi katudde mu batesalonika owulire batesalonika ekisooka
essuula
yakutaano olunya olusooka
batesalonika ekisooka essuula yokutaano olunya olusooka naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa olwokubiri kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo onye olwokusatu bwe baliba nga boogera nti miyembe siwali kabi okuzikirira okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto so tebaliwona n'akatono
owulidde bulungi ekisikiriza kyabwe ekyobutamanya baliba mu kiseera ekyo bagamba mirembe yesu
takyakomyatwonoone
tukole bwe kyetwagala olunaku lwa mukazi
lugwagwakoomukazi
bwabaluka ekiro
ng'agenda kuzaaebisa
ne bimusimba
naye
eri ekkanisa yagamba
olunaku
ffe tugenda tumeya
bwetutyo
kati olwokuba tuwereddwa ffe nga uganda mu nsi yonna okubakunga
olunaku
tebugenda bagwako nga mubbi
kyagambe
munyolooko nanga
agamba bwati batesalonika
ekisooka essuula yokutaano enyolookuna naye mmwe abooluganda temuli mu kizikiza olunaku luli okubasisinkaniriza ng'omubbi
owulidde bulungi nti naye mmwe abooluganda mu kristo yesu temuli mu kizikiza olunaku luno
tulyoke
lubasisinkanirize ng'omubbi
baganda
baffe bonna mu nsi yonna
abaana
ba katonda balina okumanya olunaku luno lubaawo lutya lutuuka lutya yesu yebazibwe mukama waffe bwe yandaga ku lunaku luno essaawa ze lunaabeerawo yangamba nga bwe mulaba
bwe
yali ku musaalaba n'awaayo omwoyo wakwata ekizikiza emisana
ttuku
bwe kinaabeera agamba nti kyabaawo ku ssaawa mukaaga paka ssaawa mwenda era agamba nti ze essaawa ez'okuddako yaziraga naye olunaku
lwatanalaga n'omwezi
omwaka nagwanja
kulanaye
essaawa zo yaziraga essaawa zeyaweerayo omwoyo gwe okuddayomu okugenda nga ali ku musaalaba budde ne buziba emisana ssaawa mukaaga ajja kuba ali wano
nayewe
bukya ng'otuna ssaawa mukaaga weziyitawo ngomanya otakyazi omulinda enkya
amiina
kubanga ezo ze ssaawa obudde bwaziba nga bwamisana naye nebuziba ze ssaawa zagenda okugira
wa enjuba
erekeyo okwaka zijja kuba ssaawa mukaaga ng'ali wa
akabonero
k'omwana gw'endiga aliba musana gwa nsi
eno
aliba ensi yonna emulaba kubanga yagenda okwaka wonna nga yenjuba yokka eriwo mu bbanga yesu nandibadde nnyonyola kimu ku kimu
kunenkunyonyo
akabonero bayibuli bwe beyogera mu Matayo
25:24
nti akagombe bwe kamala okuvuga
awo
akabonero k'omwana gw'endiga ne kalabisibwa naye akabonero ke kalabika mu kyenyi kye ng'omusana
omungi
era agamba bwe mba mu nsi
nze
musana gw'ensi
kwolwo
yeyekka buli liiso ligenda kuba lirabe nga buli liiso bwe liraba enjuba yagenda okuba mu kifo ky'enjuba weerina okuba ng'ali akawonna buli liiso liryokere
mulabuolowooza
buli liiso omulaba agenda kubeerawo enjuba nga bwerabibwa buli muntu mu nsi agenda kuba mu kifo ky'enjuba weerina okubeera
Every eye will see him.
Muslim will say,
my God.
Is this the
Messiah?
Oh, no,
ye Messiah. Isa.
You got on the body.
That is God for long.
Yes, ye Messiah. Obonero muno mbuyitamu lukwakwa lisobola kukumalirayo naye nandikusomedde buli kantu nanga bwe yakandaga nga bwe yakansomesa Yes, you have a
praise Jesus much. But the time you try to
get it up, if
we come tomorrow at 9, we begin.
Yes, you have a
praise Jesus much.
But let's
come back to the main issue.
At
the hour we shall speak of it.
Yes, you have a
praise Jesus much.
This
is this, brethren.
That
this thing
will
not fall on us like a thief. No.
We are
going to be aware.
Understand,
just wait for it.
If you
unclothe the body,
we
shall see you come back with him.
But
we will
remain
looking, waiting.
With
the darkness which is coming the world,
the
children of God,
sober
and looking,
looking
of physical eyes, spiritual eyes of understanding.
For
he
has
said,
your brethren, you are not in
that to fall on you like a thief.
Barokole bijjo
tugamba. Bona again if we say.
Bisa mukama ganti yagamba ruli jango
mu. You say to come
na ngi runangu wa Kongo
mu. Murokole on the thief of the thief a born again.
Na yani agenda kuyamba baganda.
Who is your brothers in the world?
Yes, we Uganda.
It's you Uganda.
We Uganda,
mwana
wa Uganda.
Friend of Uganda.
Na yagala katonda mu
sio. One love and God.
Ogenda kuyamba mwana katonda wali.
Help a child of God when
they. Mutekate ko nakuno nimba kumugwa Kongo mu.
Tell them this, they not fall at the thief to them.
Yes, you have a
praise you. Jesus much.
Ayongera na agamba.
He moves on and he says,
Tulimba Tesalonika, ekisoka, esura yokutano. Onyo
First Thessalonians 5,
Olokuna.
Verse 4.
Tinaye mwe, aboruganda, temuli mchizikiza. Oruna kururi, okuba sinkaniriza ngo mubi. Olokutano. Kubanga mwemwe na, mulibana, ba kutahangala. Era, mulibana, ba musana. Tetuli bachiro ne wankubadde abekizikiza olw'omukaaga kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamira
Yesu
tetuli baana bakizikiza tuli baana ba musana ogw'okumanya
unaku witi bugera tugwako
ngaera
agamba tulemenga okwebaka okwebaka kuno
kikwebakano
omusana ogw'okumanya ne gujja musikira
mugwe
omwoyo ne gwebaka tewali kumanya tewali
kutegeera
tomanyi bubonero
kyobuliwo
bane lwaki ono abalo lino eddiini
libalukawo
enenzikiriza kiki ekigenda omuntu alabadde
baaende
mumatayo nsome
24
walijja banabbi
obulimbanobubonero
bungi
n'ebyamagero
byonna bya yesu
kubanga
ebyamagero bya yesu
bikola bwebiti
yabagamba mumatayo ogende mubuulire obwakabaka bwa katonda
busebwemumala
okubuulira
obwakabaka
muwonye
Raised them, chest demons.
If you
see someone just chest demons,
service
begins
at yes,
you the kingdom of
God. You don't know
righteousness. You don't know heaven. You know you have knocked.
Kubanga ekiragiro kigamba musooke muwulire enjiri y'obwakabaka bwa katonda muluka awo nno muwonye muzuukize
naye
mulaba abantu bakulembeza enjiri bagiziise bano si bantu ba
katonda
yesu mukozi wa
byamagero
ku nsi ne muggulu
naye
kyewuunyisa teyakulembeza byamagero
gwali ku nsi
gwasiŋŋanye wanagenda njiri tugende mumaaso
gwanagenda
naye bw'olaba ekkanisa ekyusiza
okuva
ku njiri
ey'obwakabaka
bwa
n'obutuukirivubwakabaka
bw'omuggulu nga bali ku kimu mizimu gyegyo genda waliwo dayimoni nga zo zikola
sente
nga zikolagana n'abanabbi b'obulimba n'abatuma ab'obulimba
prophets and
apostles.
They fall in the people.
Kati buluwayi msu mkono.
At the time
it rises high. And they
drama.
All
the day you waste it like that.
They
don't accept you be on the gospel of truth. Don't get angry. Those who do that, if you are here.
Yes,
praise Jesus.
Satan,
Satan is a con man.
He
says, put the gospel, get the miracles.
And then
the one of God and of Satan, who is that? He wrote the gospel of the kingdom around his
hands.
In the kingdom, miracles follow behind.
And
the signs will follow.
They
follow from behind.
And
the gospel is in the front.
Yes, you have
praise Jesus.
So everyone
as all is like that. Who has been given this work to prepare the others?
They
know all that as it is.
Those
Christ when they come in the world and
their
prophets. How can you see
that
he has a long nose? Yes, you must praise Jesus. With many signs and miracles.
So can I put your Christ on
the coming of miracles.
No one
and signs. But what defines us is one thing. The gospel of the kingdom of God and righteousness. When it's
voted
and miracles follow,
you
know you are on the right Jesus.
The Bible says
in Matthew 24, verse 44, and it says this. Matthew 24:44.
Mukare, namwe, mweteketeke, kubanga mukisera, chemutalo wole zamu, umwana w'omuntu, kwa cha.
Matthew 24:44.
Mukare. Namwe mweteketeke kubanga mu kisera kye mutalowolezaamu omwana w'omuntu kyajjiramu
owulidde bulungi
ayo
kale mukale
mweteketeke
kubanga mu kisera omwana w'omuntu kye mutamanyi
omwana
w'omuntu
kyajjiramu
kitegeeza omuntu akulabuddeko n'agamba
mweteketeke be prepared.
But
who prepares the others?
For
this in the entire world. Ministries come out, yes. But preparing our brethren, how is it standing? Because God reserved us as the nation. He said,
Uganda.
Go back, tell Uganda
to
all up the nations, all the people who love him in the
world,
prepare themselves
and
head the work of preparing their brethren.
Yes, you have a
story. Praise Jesus. If they say they're going to come marry you, what follows?
You
buy clothes, you work on yourself.
And
when they make a wedding in their
own
of the flesh as we do it, you look to the bridegroom and the
bride,
you get what you don't see eat food, go home.
No,
put it to be in us. Remember our wedding with him.
Musumba bwagate wa mu.
Pastors waits in your synagogue. Remember how they wait with Jesus.
Urabe n'omugore bwayamba ne bwakole bwako.
Right clothes are now they are taken care of.
Now we kore ko
you to work on yourself.
Umanyi to damu ndabwa muno osige
mimo. Mira and paint your lips and say,
ndi mukwete ke ko.
I am preparing for Jesus to marry me.
Bwo ya gara siga mimo.
What eat your lips?
Yako kuemura, yako rugambo.
Vanga,
otaku muri mutike ka.
You will be preparing there.
You can leave
it there and start preparing for Jesus.
You write
on your eyelashes, paint your lips. That's not the preparation.
Yes, you must
praise Jesus much.
Matayo, esoma makumi abiri munya olunyiriri, lwana muta.
Matthew 24:45.
Kale. Aliwa na te omuddu oyo omwesigwa owamagezi mukama we gwe yasigira abomu njuye. Okuba wange mmere, okuba wange mmere yawe, mchisera chayo. Urana mumukaga.
46.
Omudu oyo, alino mkisa. Mukama we gwali sanga, ngaze, ngakola bwatyo. Ana mumusanvu.
Yesu yebazibwa.
Kala aliwo omudu oyo mwesi.
Where is that faithful servant?
Mukama we gwali sanga.
His master will find.
Awa baganda bemmere.
Even his brethren. Food in itself.
Wanda ichigambo kuteka teka.
The word prepared.
Ulukuda kwa mukama
for the coming back of
Christ. Chima furumye mmere ye chigambo.
Paul's release the food of the world.
Tufu mbiro byayo.
Right food in itself.
Mbiro bino ngabo mbira
bwe. As you see these seasons now.
Yetaga mmere.
They need food.
Mereche yechigamu.
Which food of the word?
Na ya abuza mudu chi.
As who is the servant?
Butuali mwaka baka mwa mwuguru.
In the kingdom of heaven.
Ya gamba mudu wa ule mbira mwe Uganda.
The servant who is.
Njaka na mwere mwe shibwa.
Is Uganda one
day be faithful. Ateke teke wana mwesiyo na.
All in the world.
Yesu ya mwesiyo.
Praise Jesus much.
Ya gamba.
He said.
Njaka na Uganda.
I want Uganda.
Avere mudu wa mwe shibwa.
To be my faithful servant.
Ya kona na angi ndaka.
Who covenanted with me.
Take a take a Uganda,
we prepare his brothers in the world.
Gava one marriage gun.
It's the food of the world. It's season.
A marriage gun.
The food of the world, the right food.
Yabusha kumu boyu.
That's
how. Wanga manga gunago mus.
All nations of the world.
Wanga vayu guanga.
Now nation has come.
Mutwe.
Which has stood.
Muteka teka zokuda bangoma.
Preparations of the coming back of Jesus.
Ate mubiro biya ate ya Israeli. Yauma mama mtu kuteka teka mazali
bwa. Those things were prepared for his birth.
Na ye Uganda.
But Uganda.
Shimanya wapo puli na
watu. Don't know whether we are where you sit.
Yes, we was
with. Praise Jesus.
Wele dua omuri.
You're given a work.
Kuteka teka baganda
bafu. To prepare our brethren all.
Mwishio.
In the entire world. For the coming back of Jesus.
Wele dua kumero mtu mwishi.
Being a faithful servant.
Asomoro furumi ya njiri entu.
The right gospel in these seasons.
Yes, you must
raise Jesus.
Tokenda kopelela mawanga.
Going to copy nations.
Katonda agenda kuwejoko.
God is to give you what to speak.
Kwanga weta gemmere yechiga.
The food of the world.
Na sinja abuli.
Not which is not
sinyongere musinto.
Added in.
Sikuteka mu dua
to put in poison.
Sikunyora byawana
kibo. Not to speak scriptures.
Sikutora muna kuongera mwa bitwagara.
Adding as we want.
Wabu rufumye chigambo cha Katonda nga
bichine. Word of God as it is.
Babu zizo mudo mwesi
kwari. As this faithful servant
ways. Mkama ugu alisinga na nga kura mwa.
Master will find doing that.
Nga teka teka baganda.
And he prepares his brethren.
Uganda wele duwa mwini mwini.
Where are you given this work?
Kato kukwa tano mwengi
endi. To handle it with care.
Kato yungi diyo.
Let's move on.
Matayo. Esura ya makumi abiri munya. Oru nyidiridwa na mungsa.
Matthew 24 verse 47.
Mazimamba gamba anti. Alimusigira bi. Alimusigira. Ebintu, ebintu byonna olwana mu munaana. Naye omuddu oyo omubi bw'aligamba mu mutima gwe nti mukama wange aludde olwana mu mwenda era bw'alisooka okukuba baddu banne n'okulya n'okunywera awamu n'abatamiivu olwataano mukama w'omuddu oyo alijja ku lunaku lwatalindiriramu ne mu kiseera kyatamanyi olwataano mu olumu alimutemamu ebitundu bibiri alimuwa omugabo gwe wamu ne bannanfuusi mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji.
Yes, you have a zibu.
Praise
God.
Praise us, faithful servants. Who will be able to stand?
Even though servants
of God are many in the world, but in all the nations,
Uganda
has chosen to be a faithful servant.
He will
share his brethren in the world.
When he
changes the servant to beat his brethren,
nge kanisa kati kweli kuyombagana
fighting and quarreling
kuwanagana luwanagana okuma muganda
wa beat your brethren brother
bona singali wangu fuli mbere
you found in that situation
uri tebajja kute ko
muwa yeah they cut you in two
nga weko banyenesi
you condemn with the world
ufuse kuba kati kanisa echuse
nyo church has changed much this
day singana bali munga bamba tenga bali munsi
find those in the church clothing like those of the world
bazise kusinza katonda
kantu washi nga
bali munga bageze ku street okwetu
na gone on streets to sell themselves
enkuna myo
mini skirts
bafana na bulala
appear funny
ebipare ebigwa bwe biki
trousers falling
abasajja babu mudda matu
shimanyo
ziri bazisweza abarasi
knitted rastafarian hair.
Amen. kakati kuni kwa
kugendo kwa kubana na isi na abata mwuzunova fana gana appear like drunkards
ena kuzinaba yimbe nyimba
nizo
kusinja
of worship. They have got damaged trousers.
Yes, sir.
And they're sleeping for this with damaged trousers. Damage.
Kakati simanyi kanisa wewe atoka kufana kana ndama
limbo. How you reach to look like those of the world?
Kanisa linakuwa cha kulabira kwa na cha tisho kulabira
kwa an example, but it's very dangerous to take an example of the world.
No jiko pakupa kia.
You hope that things in the world bring in the church.
That is
so dangerous.
Yes, you must
raise Jesus.
Uganda.
But Uganda,
we are going
to do a work among us.
I can't
finish this heading. Time has left us.
Yes, you must
raise Jesus much.
And I don't
know where each came from.
Yes, you must
raise Jesus much.
We would
have moved on going in those
times. Kukuitwa kwa Uganda,
nukuda kwa kama office,
bafa anaganyo ubonero.
The signs are the same.
Dijisingo kwewe.
It's what surprises most.
Yes, you must
raise Jesus.
Ubonero bufa anaganyo.
Signs appear the same.
Atenga wevulikati.
They are prevailing now.
Ubuda kukutukitiza kukitwa kwa Uganda.
Which of fulfillment of Uganda's call?
Butu usi, wevuli.
Are prevailing.
Yes, you must
raise Jesus.
Kama kusomele kukatono kubonero bubuli ku Uganda.
Briefly read you signs on Uganda.
Bintu bino bibuse buse
nyo bubuli. I've skipped much the things cause of time.
Hebo tulifuna obudde obutereevu.
But when we get proper time.
Ndigezaako okuddamu ne nkuyitiramu.
I will repeat to repeat it.
Bwe tuddayo mu Isaiah 19.
Go back to Isaiah 19.
Bino bimu kubonero bubuliwo.
These are signs of the signs prevailing.
Isaiah 19. Onye olusooka.
Isaiah 19 from verse 1.
Omugugu gwa Misiri. Laba mukama yebagadde ku kire ekiyita amangu ng'ajja mu Misiri n'ebifaananyi by'Emisiri birinyenyezebwa mu maaso ge n'omutima gwa Misiri gulisaanuuka mu yo wakati era ndirwanya Abamisiri n'Abamisiri era balirwana buli muntu ne muganda we na buli muntu ne mulirwanwa we.
Yes, you must praise
Jesus much.
Ajja.
He is coming.
Which is about to our
one day. Cloud as we heard.
They are government of a missing over Africa.
Saint Africans.
Their
countries will be fighting among themselves.
The
kingdom fights a kingdom.
When
he got to Matthew, as he spoke of the signs of his coming.
Matthew
24.
He
spoke of those wars.
Matayo iswa makumi abiri munya.
Onyoro okusatu.
Matthew 24, verse 3.
Bayali atudde ku lusozi olwe Zaituni. Abayigirizwa be ne bajja gyali kyama. Ne bagamba nti tubuulire bino biribeerawo. Tubuulire bino we biribeerawo. N'akabonero ak'okujjako bwe kaliba. N'ak'emirembe gino okuggwaawo. Onyolo okuna. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga olw'okutaano. Kubanga bangi abali jja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo.
Bano balabikidde bangi.
These have appeared to men.
Nalabidde ddala Yesu.
So Jesus.
Nakugamba ati.
He told you what?
Yangambye nga b'emiti gyuvya.
He told me to see.
Nga b'emiti.
I give trees.
N'empeta.
And rain.
Zigenda kuwonya.
Going to heal.
Yesu kyoyo.
What Jesus is that?
Olina okwegendereza.
You have to be careful.
Si buli gw'olaba mu kirooto nga alina ebirevu bingi.
Dream with big beards.
Ndiolaba Yesu.
That you see Jesus.
Onayawula otya Yesu
mulufu n'ata. How is he from the right and from the
far? Abantu bangi batugamba baalabye Yesu. Baamulabye afaanana.
Jesus appear like who?
Nalabye Christ.
I saw Christ. I saw Jesus.
Naye kati bakristo. Jeremiah bali mu lugendo lwe.
I move to the yard of heaven.
Nasiŋŋaana bakristo abuuli.
I made false Christs.
Nga mulimu omu omuwagufu bw'ati.
Was very tall.
Ne mbabuuza.
Ate
mu bakristo.
What about you the other Christs? The fullness of this one we are given.
The
of the Jesus you see in the film.
Jesus.
Jesus.
Yes.
Jesus.
Yeah, to me.
Send me.
Upare wamwe.
Mureke
upare wamwe.
Nikas and your parties.
Babara murasu
zema. Other parties that
you
did wash. Nusabire. I prefer that you gave me
the upare.
You bring, you come with your husband's parties.
Let's
leave that.
Matayo abiri mu nyonyoro okutana.
Matthew 24:5.
Kubanga baji abali kya muri nyali yange ngabagamba nti nze Kristo bali kyamya baji olomukaga. Muri wulira entalo ne tutumuli entalo. Mulabe temwera likiriranga kubanga tebirile makubaawo. Naye enkomerero ngechali olomusanvu. Kubanga egwanga lili tabala egwanga. Ne kabaka alitabala kabaka. Walibawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu.
Yes,
amina. Obane
no obwentalo nene
anachira. Wolves and the rest.
Tubirabye mukujja kwebako akogera ko ngajje mishi.
As he came to speak preaching in Egypt.
Ngajja mu Africa.
As he comes in Africa.
Wolo bufanagana.
Signs appear the same.
Na ye obudde obukwasaganya.
Time to handle them.
Yes, you was
reading.
I mean,
you would have handled them.
Let's focus on the
signs.
Let's
focus on the fulfillment of the God's call. Isaiah 19 verse 2.
Ekibuga n'ekibuga obwakabaka n'obwakabaka n'omwoyo gwa Misiri guliggwaamu wakati mu yo nage nditta okuteesa kwayo era baliragulwa eri ebifaananyi n'eri abasamize n'eri abo abaliko emizimu n'eri abaloko.
Have you had signs showing?
We go to Kubanabi
that you call to be a prophet.
Nashin Nabi.
It's not a prophet.
Wavuranga Murugari Kurashimukumu.
He's a sorcerer with a demon in the head.
Yes, you must
praise Jesus.
Tuli mu Isaya isura 19 olunyiriri olw'okuna
19:4.
Era ndigabula Abamisiri mu mukono gw'omwami omukambwe era kabaka omukanga alibafuga.
Ekyo mukimanyi.
You know that
Africa yamala ebbanga ddene.
Africa took long.
Mikono gy'aba matwala
abafuzi. Hands of the colonialists.
Atubuka mutusomolo.
Let's keep read verse 9.
Onyolo omwenda. Era ate ababakola omulimu ogw'obugogwa obususule nabo abaruka engoye enjeru bali kwatibwa ensonyi n'empagi zaayo zirimenyeka menyeka abo bonna abakolera empeera bali na kuwala mu myoyo.
Yes, you must
read this much. Yaraka, he showed.
N'emirimu gya Misiri gyonna.
The old works of Africa. For Africa.
Jiribera. Tewachari mpera.
No more beer.
Tewachari mshara.
No more wages.
Wasaga amba naba fulibali kaba mazika.
Fishermen will cry.
Yes, you have a zibu.
Amen.
So, tuwa gana tukumewa nuruwe
vude. Want to end here because of time.
Atene nkuba yeye.
Even the rain is
coming.
God bless you.